Matendo ya Mitume 1:4.
We're talking about the baptism with the Holy Ghost.
Tunaongelea ubatizo wa Roho Mtakatifu.
What does it mean?
Ina maana gani?
What does it mean?
Ina maana gani?
The baptism with the Holy Ghost.
Ubatizo wa Roho Mtakatifu.
You know, we read many texts the other day.
Unajua tulisoma mafungu mengi siku
nyingine. Let's just go through them very briefly.
Hebu tupitie kwa ufupi.
Matthew 3:11 and 12.
Mathayo 3:11 na 12.
Mark 1:8.
Marko 1:8.
Luke 3:16 and 17.
Luka 3:16 na 17.
John 1:32 and 33.
Yohana 1:32 na 33.
That Jesus
kwamba Yesu
came to baptize with the Holy
Ghost. Alikuja kubatiza kwa Roho.
Jesus
Yesu
came to baptize with the Holy
Ghost. Alikuja kubatiza kwa Roho Mtakatifu.
So how do we describe Jesus?
Sasa tunamuelezeaje Yesu?
He came to die for our sins.
Alikuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu.
And baptize us with the Holy Ghost.
Na kutubatiza kwa
Roho. Can you remember that?
Tunaweza kukumbuka hiyo bado?
He came to die for our sins.
Alikuja kufa kwa dhambi zetu.
And baptize us with the Holy
na
Ghost.
Na kutubatiza kwa Roho Mtakatifu.
If you look at the book of Acts.
Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume.
It was an emphasis in their ministry.
Ulikuwa ndio msisitizo katika huduma yao.
Imagine somebody was arguing with me one day.
Angalia mtu mmoja alikuwa na
I'll get to that later.
Nitaongelea baadaye.
So the baptism of the Holy Ghost.
Kwa hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Is the ministry of Jesus.
Ni huduma ya Yesu.
He rose from the dead.
Alifuka kutoka kwa wafu.
For the baptism with the Holy
Ghost. Kwa ajili ya ubatizo wa Roho.
So you now say what is baptism with the Holy Ghost?
Unasema ni ubatizo wa Roho ni kitu gani?
Now pay attention.
Sikiliza kwa makini.
I need all your attention now.
Nataka umakini wako wote sasa.
Now, if you look at the four gospels.
Kama ukiangalia injili nne.
In Matthew chapter 9.
Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9.
Verse 36 and 37.
Mstari 36 na 37.
2 to 38.
Kwenda 38.
Jesus said the harvest is plenteous.
Yesu akasema mavuno ni mengi.
But the laborers are few.
Watendakazi ni wachache.
He said pray the Lord of the harvest.
Akasema ombeni Bwana mavuno.
That you send forth laborers.
Kwamba peleke watendakazi.
Into his own harvest.
Katika shamba lake.
Then chapter 10 verse 1.
Na sura ya 10 mstari wa kwanza.
He now chose 12.
Akawachagua 12.
And sent them out.
Akawatuma.
Now in Mark's gospel,
na kwenye kitabu cha Marko,
chapter 3:14,
sura ya 3 mstari wa 14,
that scenario is repeated.
Hiyo namna ilijirudia.
He chose 12.
Akawachagua 12.
To be with him.
Kuwa pamoja naye.
And preach the gospel.
Ili wahubiri injili.
In Luke 9.
Kwenye kitabu cha Luka 9.
Verse 1.
Mstari wa kwanza.
And verse 2.
Na wa pili.
He also chose 12.
Pia akawachagua 12.
And sent them out.
Akawatuma.
To preach.
Kwenda kuhubiri.
The gospel.
Injili.
Now.
Sasa.
John doesn't have that.
Yohana hana hiyo.
He doesn't have that.
Hana hiyo.
But we are going to refer to John.
Lakini tutakwenda kurejea kwa John.
So what is now different?
Sasa nini ambacho ni tofauti?
Now don't forget in Luke 9 verse 1 and 2.
Usisahau sasa kwenye Luka 9 1 na 2.
He gave them power.
Aliwapa nguvu.
He gave them power.
Aliwapa nguvu mamlaka.
He gave them power.
Aliwapa.
In Luke 10 17.
Kwenye Luka 10:17.
When they came back.
Waliporudi.
They said the demons are subject to us through your name.
Wakasema mapepo hata mapepo yanatutii kwa jina lako.
Kuwapa nguvu kabla. They were casting out demons.
Walikuwa wanatoa pepo.
In fact, in Luke 9:49.
Kimsingi Luka 9:49.
There was a fellow.
Kulikuwa na jamaa.
Who was casting out demons.
Aliyekuwa anatoa pepo.
In his name.
Kwa jina la Yesu.
They told Jesus to stop him.
Na akamwambia Yesu mzimishe yule.
Because he did not come for camp meeting.
Kwa sababu haji kwenye kambi zetu.
Jesus to stop him.
Wanamwambia Yesu amzimishe yule.
Amsimamishe. He said why do you want to stop him?
Akasema kwa nini nataka nimsimamishe?
If he's not against us.
Kama hayuko kinyume na sisi.
He's for us.
Basi yuko kwa ajili yetu.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know they had that they had some belief system.
Unajua walikuwa na mtindo mfumo fulani wa imani. Wanataka kumzuia.
As they were going.
Walipokuwa kienda.
People in Samaria.
Watu katika Samaria.
Asked them that they should not come.
Waka.
They should not come. They didn't want them to pass through
Samaria. Hawakutaka apite kupitia Samaria.
Then they now asked Jesus.
Wakamwambia Yesu.
Let's call down fire.
Hebu tuite moto.
Can you see that?
Unaona hawa wanafunzi walikuwa.
They wanted to fight.
Walikuwa wanataka kupigana.
They wanted to fight the person casting out demons.
Wanataka kupigana na mtu ambaye anatoa
pepo. They wanted to fight
everybody. Lakini wanataka kupigana na kila mtu.
Pay attention very well.
Naomba sikiza kwa makini.
So he said, Jesus now rebuked them.
Kwa Yesu akawakemea.
Then know you not the spirit that you are of.
Akasema mjui ni roho gani.
For the son of man.
Kwa sababu mwana wa Adam.
Has not come to destroy.
Hakuja kuharibu.
But to save.
Bali kuokoa.
To save.
Kuokoa.
That which is lost.
Kile kilichopotea.
So he gave them power.
Kwa aliwapa mamlaka na nguvu.
An authority.
Mamlaka na nguvu.
So what then is different?
Sasa ni nini tofauti?
And that is not the baptism with the Holy Ghost.
Na hiyo na ule uko ubatizo wa Roho.
Because John said he that cometh after me.
Kwa sababu Yohana anasema yeye aje nyuma yangu.
And baptism of the Holy Ghost.
Na ubatizo wa Roho.
Did not happen.
Haukutokea.
Till Jesus rose from the dead.
Mpaka Yesu alipofufuka kwa wafu.
Hope you are following what we are saying.
Nafikiri unafuatia tunachosema.
It didn't happen.
Aikuja
tokea. Jesus rose from the dead.
Mpaka Yesu alifufuka kwa
wafu. Acts 1 verse 4 and 5.
Matendo ya Mitume 1:4 na 5.
So what then is baptism with the Holy
Ghost? Sasa ni nini basi ubatizo wa Roho?
Now listen very well.
Sikiza vizuri kwa makini.
The Bible of Jesus.
Biblia ya Yesu.
The Bible that Jesus used.
Biblia ambayo Yesu alitumia.
Did not have Matthew, Mark, Luke and John.
Haikuwa na Mathayo, Marko, Luka na Yohana.
He didn't have the book of Acts.
Hakukuwa na kitabu cha Matendo ya Mitume.
He didn't have Romans.
Hakukuwa na kitabu cha Warumi.
He didn't have 1 Corinthians.
Hakukuwa na Wakorintho wa
2. He didn't have 2 Corinthians.
Hakukuwa na Wakorintho wa
2. Jesus never read those books.
Yesu hakusoma vitabu hivyo.
He didn't read Galatians.
Hakusoma Wagalatia.
He didn't read Ephesians.
Hakusoma Waefeso.
He didn't read Colossians.
Hakusoma Wakolosai.
Philippians.
Wala Wafilipi.
2 Thessalonians.
Thessalonika kwanza na
Wapili. Jesus never read those books.
Yesu hakusoma vitabu hivyo.
Hope you are following what I'm saying.
Na mimi unafuatilia.
You know why he never read those books?
Yes, akusoma
vitabu. Because they were not written.
Kwa sababu vikuwa vimeandikwa.
When he was saying those things.
Alipokuwa anasema mambo hayo.
So you need to see what is the book he was reading from.
Kuna paswa kuona ni kitabu gani alichokuwa anasoma.
Now we know that Jesus taught from the scriptures.
Na sisi tunafahamu kwamba Yesu alifundisha kutoka katika maandiko.
Luke 24.
Luke 24.
And verse 25.
Na mstari 25.
He said to
niliwaambia
nilipokuwa
nikali pamoja nao
na kwamba
lazima yote yatimizwe
niliyoandikiwa katika
Torati ya
Musa
na manabii
na
Zaburi
kuhusu
mimi.
Verse 45.
Mstari 45. Akafungulia fahamu zao wapate kuelewa na maandiko.
So very clearly.
Kwa wazi kabisa.
The Bible of Jesus.
Biblia ya Yesu.
From Genesis to Malachi.
Ilikuwa mwanzo mpaka Malaki.
Even in the book of Acts.
Hata katika kitabu cha Matendo ya Mitume.
The Bible.
Biblia yao.
Was the same Bible.
Ilikuwa ni hiyo hiyo.
They did not use Romans.
Hawakutumia kitabu cha Warumi.
They did not use Ephesians.
Hawakutumia Efeso.
The Bible they used.
Biblia waliotumia.
Was the Old Testament.
Ilikuwa ni agano la
kale. Acts 1:16.
Matendo 1:16.
Acts 1:16.
Matendo 1:16.
When they were going to replace Judas.
Walipokuwa wanataka kumbadili kuziba nafasi ya Yuda.
They quoted David.
Wakamnukuu Daudi.
They quoted David.
Wakamnukuu Daudi.
In Acts 2.
Kwenye kitabu cha
Matendo ya Mitume.
Siku ya Pentecost.
Acts 2:1. Acts 2:16.
Matendo 2:16 na 17.
They quoted Joel.
Wakamnukuu Yoeli.
Later on.
Mbele zaidi.
From verse 28.
Kutoka mstari 28.
To verse 36.
Kwenda 36.
They quoted David.
Wakamnukuu Daudi.
In Acts 3.
Kwenye Matendo
3. They quoted David.
Wakamnukuu Daudi.
In Acts 4.
Kwenye Matendo 4.
23.
Mstari 23.
To 27.
Mpaka 27.
Maybe 28.
Mpaka 28.
They quoted David.
Wakamnukuu Daudi.
Can go on and on.
Kwa kuendelea mbele na mbele.
In Acts 7.
Hata Matendo 7.
Acts 7.
Matendo 7.
When Stephen was preaching,
wakati Stefano anahubiri,
from verse 1,
kutoka mstari wa kwanza,
to about verse 53 and 54,
mstari wa 53 na 54 pale,
he quoted the Old Testament.
Akanukuu agano lote la
kale. Yaani was the Old Testament.
Yaani fundisho lake lote,
somo
lake lilikuwa agano la kale
lote. In Acts 8,
Matendo ya Mitume 8,
when Philip was preaching in Samaria,
wakati Filipo anahubiri Samaria,
he preached from the Old Testament.
Alihubiri kutoka maandiko ya agano la kale.
Remember the Enoch that met him.
Kumbuka
the Enoch that met him in the desert.
Yule towashi aliyekutana naye.
He was referring to the book of Isaiah.
Alikuwa anasoma kwenye kitabu cha Isaiah. Unapata anachokisema?
Are you following what I'm saying?
Unafuata nachosema?
So their Bible.
Kwa Biblia yao.
Was the Old Testament.
Ilikuwa ni agano la kale.
Paul's Bible.
Biblia ya Paul.
Was also the Old Testament.
Ilikuwa pia agano la kale.
In Acts 13.
Kwenye kitabu cha Matendo
15. Sermon.
Mafundisho yake yote.
Entire sermon.
Fundisho lake lote.
Was from the Old Testament.
Ilitoka kwenye agano la kale.
In Acts 28.
Kwenye Matendo 28.
Sermon.
Somo lake lote.
Old Testament.
Ilitoka kwenye
agano la kale. In Acts 17 verse 2 and 3.
Matendo 17 2 mpaka 3.
Is entire sermon.
Fundisho lake lote.
Was the Old Testament.
Ilikuwa ni agano la kale.
In Acts 17 11 and 12.
Matendo 17.
In Berea. In Berea,
kule Berea.
His entire sermon
fundisho lake
lote was the Old Testament.
Ilikuwa ni agano la kale.
So which means
kumanake ni
we need to read the Old and New Testament
tunapaswa kusoma agano la kale na agano jipya pamoja.
It is the Old Testament
ni agano la kale
that produced the New Testament
ambao linazalisha agano jipya.
Are you following what I'm saying?
Unafuata ninachokisema?
Is the Old Testament
ni agano la kale
that produced the Old Testament
ambao linazalisha agano jipya.
Naomba
niseme kitu kimoja hapa.
Now I know before now.
Sasa nafahamu kabla ya hapo.
We have had people
tumekuwa na watu
misuse the Old Testament
wakitumia vibaya agano la kale.
It is still being done now.
Hata sasa inafanyika.
They misuse the Old Testament
wanatumia vibaya.
I know that.
Najua hilo.
And you know, and the way they teach it.
Na namna wanafundisha.
They teach it outside what the word of God is saying.
Wanafundisha tofauti kabisa na neno la Mungu
na sisi. Some of us have this
course.
We have this attitude about the Old Testament.
Baadhi yetu kuna tabia tumeitengeneza kuhusiana na agano la kale.
That is not the word of God.
Kwamba sio
neno. But it is actually the word of God.
Lakini kimsingi ndio neno la Mungu.
It is actually the word of God.
Yaani kimsingi ndio neno la Mungu
lenyewe. You just need to know how to interpret it very well.
Unapaswa kufahamu namna ya kulifasiri.
You need to know how to teach it properly.
Unafahamu namna ya kulifundisha, ufahamu
jinsi kufundisha sahihi. In Matthew 7.
Kwenye kitabu cha Mathayo 7.
From verse 2 and 3.
Mstari wa 2 na wa 3.
Through to sorry, Matthew 5.
Kitabu cha Mathayo 7.
From verse 2 and 3.
2 na 3.
Jesus's most elaborate sermon.
Yeah, fundisho la Yesu limeelezewa sana.
The entire Bible.
Katika Biblia yote.
Is Matthew 5 to Matthew 7.
Ni Mathayo 5 mpaka Mathayo 7.
3 chapters.
Sura 3.
Matthew 5.
Mathayo 5.
Matthew 6.
Mathayo 6.
Matthew 7.
Na Mathayo 7.
Is the most elaborate sermon of Jesus.
Mafundisho yaliyoelezewa zaidi.
That you will read in the Bible.
Ambao utasoma katika Biblia.
But you know what?
Lakini unajua nini?
Everything he taught.
Kila alichofundisha.
It was from the Old Testament.
Kilikuwa kinatoka kwenye agano la kale.
And when he was done teaching.
Na alipomaliza kufundisha.
In Matthew 7:28.
Ile Mathayo 7:28.
The people were astonished.
Watu wakashangazwa.
They were astonished.
Walishangazwa.
that the way he taught, the way he explained it, they said he taught like one who had authority, not like the scribes. Let me now say this. Now, so jealousy starts. That's how jealousy started. The scribes were looking at him. That's how jealousy started. And they couldn't fault him. They
would
go to his meetings.
They
asking questions so that he would say the wrong thing. He always explained the scriptures very well. In Matthew 19:3, a Pharisee came to him. You know, he was acting like he wanted to learn something. You know, people ask you questions. People can ask you questions. They don't want to learn. They just want to trap you. So he asked Jesus a question. He said, can a man put away his wife for every cause? You know, Jesus did not go to the book of Romans to answer that question. He didn't go to Ephesians to answer that question. It was the same Old Testament that he used to answer that question. He said, have you not read that he that made them at the beginning, made them male and female, he directed them back to Genesis. Genesis 1:27 and Genesis 2:24. The man now went back to Deuteronomy 24:1. Jesus now explained that Deuteronomy to him. Everybody was now looking. He explained it well. The Old Testament is not difficult. No, let me take it back. It's difficult. Don't let me say that. Yeah. The Old Testament is the word of God. When Jesus was tempted three times by the devil, Matthew 4 and Luke 4, he did not quote Ephesians. He did not quote 1 Corinthians. He quoted Deuteronomy 6, verse 13. And he quoted Deuteronomy 8:3. Deuteronomy 6:16. That was what he referred to. And he overcame the temptation. That means within the scriptures, Genesis to Malachi, there's believer's authority there. 2 Timothy 3:16. All scripture. All scripture. Say with me, all scripture.
Sema kila andiko.
Say all scripture.
Sema kila andiko.
Now, what was Paul referring to there?
Sasa, Paul alikuwa anaongelea nini pale?
That's Genesis to Malachi.
Ile maana yake anaongelea mwanzo mpaka Malachi. Majorly.
Majorly.
Kimsingi.
Say
mwanzo
all scripture.
Sema kila andiko.
It's given by inspiration of God.
Tolewa kwa pumzi ya Mungu.
It's profitable.
Linafaa.
For doctrine.
Kwa mafundisho.
So the Old Testament.
Kwa agano la kale.
Is not for drama.
Sio kwa ajili ya maigizo.
It's not for children's church drama.
Sio kwa ajili ya kanisa la watoto. Maigizo ya kanisa la watoto. Ni kwa ajili ya kufundishia.
Then he said for conviction.
Akasema kwa kuwaonya watu makosa.
To convince people.
Kuweza ku.
2 Timothy 3:16.
Timotheo wa pili 3:16.
To convince people.
Kuweza kuwaonya watu makosa yao.
Then he said for correction.
Kuwaongoza.
For correction.
So
we can read the Old Testament and God will correct us
Then he said
for instruction in righteousness. That word instruction in righteousness, it means to train up a child. To train up a child. That is spiritual growth. The word there is
padiae.
In the Greek.
P-A-I-D-I-E-A.
It is seen in Ephesians 6:4.
Ni katika Efeso 6:4.
To train up a child.
Kumlea mtoto.
So there is spiritual growth.
Kwa maana yake unakuwaje wa kiroho.
In the Old Testament.
Katika agano la kale.
There is faith in the Old Testament.
Kuna imani.
There is correction in the Old
Kuna
Testament.
Kuna masahihisho.
There is doctrine in the Old Testament.
Kuna fundisho.
If you follow me, let me see your hand.
Kama unafuatilia nyosha mkono wako.
So the Bible of Jesus.
Kwa Biblia ya Yesu.
Is the Old Testament.
Ni agano la kale.
The Bible of Jesus.
Biblia ya Yesu.
Was the Old Testament.
Ilikuwa ni agano la kale.
So we need to read the Old and New Testament.
Tunapaswa kusoma agano la kale na jipya.
Now you know human
beings.
We are a product of habits.
Any
new thing we hear, we dump anything we have heard before. Some will now say, hey, is the Old Testament I should be reading? They will now abandon the New Testament. Then they will start carrying prayer shawl.
Kuwataanza kubeba.
Prayer shawl.
Yale vile vinani. Yale.
They will start wearing hats.
Mishipi ile ya maombi.
Then the pastor will start dressing like a high priest.
Na pastor anaanza kuonekana kama mkuani mkuu. Mchungaji anavaa kama kuani mkuu. Na mavazi yale ya kuani mkuu. Yes.
You know what I was saying. So the pastor was dressed like a high priest. Then
you
now ask somebody to blow trumpet seven times. Because they are now reading the Old Testament. They are now more confused than they were before they were confused.
Hallelujah.
So that's not it. Read them together.
Soma yote pamoja.
Read them together.
Soma yote pamoja.
Let me give you a simple definition.
Ngoja nikupe tafsiri.
The Old Testament.
Agano la kale.
Explains the New Testament.
Ninaelezea agano jipya.
The New Testament.
Agano jipya.
Explains the Old Testament.
Ninaelezea agano la kale.
You read them together.
Unasoma yote pamoja.
Read it like a singular book.
Unasoma kama kitabu
kimoja. Don't divide it.
Usikigawe.
So you understand the journey.
Kwa utaelewa hiyo safari
na kwenda. Read it like a book of a journey.
Unatakiwa usome kama kitabu ambacho ni safari.
The journey with God and man.
Kwamba ni safari ya Mungu na mtu.
How God is revealing his word.
Jinsi Mungu anavyolifunua neno lake.
How many of you know how to, I mean, when you are reading a book,
mtu anaposoma kitabu
by a singular author
kwa na cha mwandishi mmoja,
it has 66 chapters.
Alafu kina sura 66.
You can't start reading from the 48th chapter.
Uwezo kuanza kusoma kwenye sura 48.
Do you understand?
Simnaelewa hiyo.
And you can't stop reading from the 39th chapter.
Na uwezo kaacha pia kusoma sura 39.
You have to read everything together.
Unatakiwa usome kila kitu pamoja.
There are things you read in chapter 1.
Kuna vitu ulisoma sura ya
1. You get the meaning in chapter 8.
Utapata maana yake sura
8. There are things you read in chapter 20.
Kuna vitu umesoma sura 20.
The meaning in chapter 4.
Maana yake.
Who knows what I'm talking about?
Nani anaelewa anachokisema?
Unlike some of us, the way we read for exams.
Wengine tunasoma tu kwa ajili ya mtihani.
You didn't read throughout the semester.
Yaani mula mzima tusome.
Then 1 week to the exam.
Then sasa wiki moja kuelekea kwenye mtihani.
You are now taking coffee.
Sasa ndo tunaanza kunywa kahawa tusilale.
You now cannot sleep.
Na kunywa kahawa usilale.
You are dreaming that the exam has taken place.
Unaota kama mtihani ulishafanyika.
And you have written it already.
Alafu unaona kama umeshaandika kwenye
ndoto. You wake up.
Then unaamka.
That the exam has not taken place.
Mtihani bado haujafanyika.
So you are now looking for the area to read.
Kwa unaanza kutafuta maeneo ya kusoma.
And you are believing God.
Na unamwamini Mungu.
That the lecturer should ask your question from there.
Mwalimu atauliza maswali humu ni mosomo.
So you read Ephesians.
Kwa unaanza kusoma Efeso.
Then the question comes from Deuteronomy.
Alafu swali linakuja kutoka kumkumbuka la Torati.
Then you put in Ephesians in the.
Unaanza kujaza wa Efeso.
In the answer sheet.
Kwenye lile karatasi la majibu.
As a lecturer.
Nasema ndugu mwalimu. Naomba uelewe tu.
I'm a New Testament
believer. Mimi ni muamini wa agano jipya.
Don't ask me this question from Deuteronomy.
Usiniulize mimi kutoka agano la
kale. So all scripture.
Sema andika andiko.
Say all scripture.
Sema kila andiko.
So all scripture is given by inspiration of
God.
Kwa
kila andiko lenye pumzi ya Mungu.
We must know how to interpret it.
Tunapaswa kujua jinsi ya kufasiri.
And how to read it.
Na namna ya kulisoma.
So baptism of the Holy Ghost.
Kwa ubatizo wa Roho.
Jesus.
Yesu.
Is teaching.
Anafundisha.
From the Old Testament.
Kutoka katika maandiko ya agano
la kale. What does it mean?
Maana yake nini?
What does it mean?
Hii ina maana gani?
Now listen very well.
Sikiza vizuri sana.
Now in the book of Acts.
Sasa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume.
You will see different meanings.
Utaona maana tofauti tofauti.
No, sorry. Different words.
Sema utaona maneno tofauti
tofauti.
Yanatumika kwa ajili yake.
How many of those write here? You write.
Wangapi tunaandika hapa?
Not love letter.
Sio barua za mapenzi.
Everybody writes love letters.
Najua kila mtu anaandika barua za mapenzi.
My wife was asking me recently.
Mke wangu ameniuliza hivi karibuni.
She said that I've stopped writing that those since I used to write.
Akasema kwamba nimeacha kumwandikia vile nilikuwa namwandikia zamani.
I said that was before we got married.
Akasema hivi ilikuwa kabla tujaoana.
Now we are married.
Sasa hivi tumeoana.
I said you are inside.
Uko ndani sasa.
What am I writing again?
Sasa nakuandikia nini sasa?
She said you are not serious.
Wewe hauko serious.
So all of us write.
Kwa kila mmoja anaandika.
For people that don't write notes in church.
Sasa kuna wale ambao hawaandiki notes kanisani.
But when they want to write a sister.
Lakini wanapotaka kumwandikia dada.
You will see skills.
Utaona ujuzi.
All scripture inspired by God.
Yaani utaona kwamba anasema kwamba kila andiko limevuviwa na Roho. Limevuviwa na Mungu.
You say, ah, brother.
Kaka.
You can write this.
Kumbe unaweza kaandika namna hii.
How many of us write?
Watu wangapi wanaandika?
You know there are sometimes.
Unajua kuna wakati ambapo.
You if your writing is not going to be boring.
Kama uandishi wako hautakuwa unabora.
You can use different words.
Utataka ubora, utakuwa unatumia maneno tofauti kwa jambo lile lile.
So that it can give your reader.
Ili impe yule msomaji wako.
A wide range of how to think.
Upana zaidi wa kufikiri.
Are you following what I'm saying?
Unafuata ninachosema.
You can say good.
Unaweza kusema nzuri.
Then the next sentence.
Lakini
you can say wonderful.
Ukasema ajabu sana.
You can say proper.
Unaweza kusema.
But you are saying the same thing.
Lakini unasema kitu kile kile.
Are you following what I'm saying here?
Unafuatana chakisema.
So in the book of Acts,
kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume,
there are different words.
Kuna maneno tofauti tofauti
that describe the baptism with the Holy Ghost.
Ambayo yanaelezea ubatizo wa Roho.
I'll pick on one of them.
Nitachukua moja hapo
to explain what it means.
Kuelezea na maana gani.
Remember where we came from.
Kumbuka tulikotokea.
We said that the disciples of Jesus,
tumesema wanafunzi wa Yesu,
they had been preaching the gospel.
Walikuwa wanahubiri injili.
Before Jesus rose from the dead.
Kabla Yesu hajafufuka kwa wafu.
Are you following what I'm saying here?
Unafuatana nachokisema?
He gave them power.
Aliwapa mamlaka na nguvu.
Before he rose from
the dead. Kabla hajatoka katika wafu.
So what was unique?
Kwa nini kilikuwa cha kipekee?
About the resurrection.
Kuhusiana na ufufuo.
And baptism of the Holy Ghost.
Na ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Let's look at the words that were used.
Hebu tuangalie maneno yaliyotumika.
Luke 24.
Luke 24.
And 49.
Na 47.
Are you there?
Upo pale.
He used two words.
Alitumia maneno mawili.
He said behold.
Akasema tazama.
I send the promise of my father.
Nawaletea ahadi ya baba yangu.
Promise of my father.
Ahadi ya baba yangu.
So number 1.
Kwa jambo la kwanza.
That's promise of the father.
Andika ahadi ya baba.
Then he said wait in the city of Jerusalem.
Akasema kwamba
Luke 24:49.
Msala 49 akasema tazama naletea ahadi ya baba yangu
kikaidu mji. I send the promise of the father. So that one. Can you see that one?
Unaweza kuiona inaletea ahadi ya ahadi jenu ya baba.
Are you using the Quran?
Unaiona hiyo?
Are you using Quran?
Unatumia Quran?
Is Bible.
Ni Biblia.
Did you see it?
Umeiona?
Okay, now look at the B part.
Sasa angalia sehemu B.
You shall be endued with power.
Akasema kwamba
from on high.
Mtavikwa uwezo utakao juu.
So he has used two different words.
Kwa ametumia maneno mawili tofauti.
Two different expressions.
Vielezo viwili tofauti.
For the same thing.
Kwa jambo moja.
Now let me ask a question.
Ngoja niulize swali.
The promise of the father.
Ahadi ya baba.
And power from on high.
Na nguvu kutoka juu.
Is it the same thing?
Ni kitu kile kile?
Is it the same thing?
Ni kitu kile kile?
So good. So okay. Number 1.
So jambo la kwanza.
Promise of the father.
Ahadi ya baba yangu.
Number 2.
Ya pili.
Number 2.
Namba 2.
Power from on high.
Nguvu kutoka juu.
So put that in your notes.
Kwa weka kwenye notes zako.
Then look at Acts 1.
Afunenda kwenye Matendo ya Mitume 1.
Why did I use Luke?
Kwa nini namtumia Luka?
Because Luke wrote the book of Acts.
Kwa sababu Luka ndiye aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume.
Do you understand that?
Umeelewa hiyo kitu?
Luke wrote the book of Acts.
Luka ametumia ameandika
kitabu cha Matendo ya Mitume. Luke 1:4.
Kwa ukisoma Luka 1:4.
So Luke chapter 1.
Luka sura ya kwanza.
Verse 1 to 4.
Mstari wa kwanza hadi wa 4.
Acts 1:1.
Na Matendo 1:1. Yes.
You will see it's the same.
Utaona ni kitu kile kile.
It's the same person is writing.
Ni mtu yule yule anaandika.
Then you also notice
na utaona pia
that the book of Acts
kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume
is the B part
ni kama sehemu B
of the book of Luke
ya kitabu cha Luka.
Are you following what I'm saying?
Umefuatana nachosema?
So we have two expressions.
Kwa tuna vielelezo viwili.
What's the number one expression?
La kwanza ilikuwa nini?
The second expression?
Ya pili.
So look at Acts 1.
Kwa angalia Matendo ya Mitume 1.
Verse 4.
Mstari ule wa 4.
Acts 1:4.
Matendo 1:4.
Wait.
Akasema kwamba
for the promise of
ingojeni ahadi ya baba.
You've seen promise of the father.
Unaona ahadi ya baba?
Which you have heard of me.
Ambao mmeisikia habari zake
kwangu. The same person writing.
Kwa ni mtu yule anasema. Si ndio?
Now look at 5.
Angalia mstari wa 5.
John truly baptized with water.
Ya kwamba Yohana alibatizwa kwa maji.
Not many days hence.
Lakini baada ya siku hizo chache.
He baptized with the Holy Ghost.
Ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu.
So do we have another expression?
Angalia tena.
What's that expression?
Ni nini tena kielezo kingine?
Baptized with the Holy Ghost.
Ubatizwa katika Roho Mtakatifu.
So how many expressions do we have now?
Kwa tuna vielezo vingapi sasa?
We have 3.
Vitatu.
Number 1.
Ya kwanza ahadi ya baba.
Number 2.
Namba 2. Nguvu kutoka juu. Ya tatu ubatizo wa Roho.
Now in verse 6.
Sasa mstari wa 6.
The disciples came to him.
Wanafunzi wakaja kwake.
And asked him.
Wakamuuliza.
Would you again?
Wakasema je, Bwana.
Would you at this time?
Wakati huu.
Restore again the kingdom.
Ndipo utabarudisha Israeli ufalme.
Verse 7.
Mstari wa 7.
You told them.
Akawaambia.
It's not for you.
Si kazi yenu.
To know the time.
Kujua nyakati wala majira.
And the seasons.
Majira wala majira.
With the Father.
Baba aliyoyaweka.
Who is no power.
Katika mamlaka yake.
Now look at verse 8.
Sasa tusome mstari wa 8.
You shall receive power.
Lakini mtapokea nguvu.
You shall receive power.
Mtapokea nguvu.
Is that the same thing?
Je, ni jambo lile lile?
Is that the same thing?
Ni jambo lile lile?
Is that the same thing?
Ni jambo lile lile?
There's something else that I'm going to see
kwa
now.
Kuna kitu kingine ambacho tunakiona
hapa. After the Holy Ghost is what?
Anasema akisha kuajia juu Roho Mtakatifu juu yenu.
Upon you. Can you see come upon you?
Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
So that's number 4.
Kwa namba 4 hiyo.
Number 4 expression.
Namba kile kile
cha Holy Ghost coming upon.
Roho Mtakatifu kuja juu yenu.
Is that the fourth expression?
Je, ni kielezo cha
nini? Is that the fourth expression?
Ni kielezo cha nini?
So let's start again. What's the fourth expression?
Cha kwanza.
What's number 1?
Cha kwanza.
What's number 2?
Namba 2.
What's number 3?
Namba 3.
What's number 4?
Namba 4.
All right. So now on the day of Pentecost.
Sasa siku ya Pentecost.
When that promise was fulfilled.
Wakati ahadi ilitimizwa.
Now when the day of Pentecost was fully come.
Wakati ambapo anasema kwamba siku ya Pentecost
ilikuwa. Acts 2:1.
Matendo ya Mitume
2:1. They were all in one place.
Wote walikuwa pamoja.
In one accord.
Kwa nia moja.
Verse 2.
Mstari wa 2.
Suddenly
Ghafla,
there came a sound from heaven,
toka
as of the rushing mighty wind,
come,
and it filled all the house where they were sitting. Verse 3. And there appeared to them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Verse 4. And they were all filled with the Holy
Wote
Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. What else have we seen? Filled with the Holy Ghost. Did you see that one too? Filled with the Holy Ghost. Now that filled with the Holy Ghost is a little bit different. Now pay attention. Go back to Acts 2, 1 to 4.
Turudi matendo ya mitume mbili moja.
Did you notice that the word filled
unaweza kuona ukazingatia neno hili kwamba kujazwa
three times.
Lilitumika mara tatu.
Acts 2, 1.
Matendo ya mitume mbili moja.
When the day of Pentecost was fully come.
Wakati ilipotimia siku ya Pentecost.
You saw that. You saw that. Verse 2.
Mstari wa pili.
Filled all the house.
Upepo ule ukajaza nyumba yote.
You saw that.
Ukajaza nyumba yote.
And they were all filled.
Na wote wakajazwa.
When anybody writes like that,
mtu anapoandika namna
hiyo, he wants you to pay attention to that word.
Anataka uweke umakini kwenye hilo neno.
Filled.
Hilo neno kujawa, kutimia, kujawa.
That filled.
Hilo neno kujawa.
Is our number 5, right?
Namba 5, si ndio eh?
But put asterisks on it. Put it differently.
Uliweke tofauti sasa.
It's a different term.
Lenyewe
if I have the time,
kama ningekuwa na muda,
I may explain it a little bit.
Ningeweza kuelezea.
But it's a little bit different.
Lakini lenyewe ni tofauti kidogo.
From the other ones.
Kutoka kwenye haya mengine.
So now Peter got up.
Ko Petro akainuka.
With the 11.
Na wale 11.
And he began to preach.
Akaanza kuhubiri.
When people came around and asked questions.
Watu wakaanza walipokuwa wameanza kuhubiri kuuliza maswali.
Verse
16 and 17.
He said this is that.
Akasema hili
ndilo. Which was spoken of.
Akasema kwamba hili jambo hili lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli.
In the last days, says God.
Itakuwa siku za mwisho asema Mungu.
I will pour out of my spirit.
Nitawamwagia watu wote roho yangu.
Upon all flesh.
Na wana watu wote.
I will pour out of my spirit.
Nitawamwagia roho yangu.
Upon all flesh.
Watu wote.
That's another expression.
Hiyo ni na yenyewe ni kielezo kingine.
You have a problem with your translation.
Tamwagia, yes.
Same, what's in your translation? Is it same thing? Same thing. Okay. So I'll pour out of my spirit.
Kwa nita mwaga roho yangu.
Upon all flesh.
Juu ya wote wenye mwili.
Is that another expression?
Hiyo si ni
kielezo. Is that another expression?
Uh-huh.
Is that another expression?
Ni kielezo kingine.
So that's number one.
Ya kwanza.
Let's start again. What's number one?
Ya kwanza.
What's number two?
Ya pili.
What's number three?
Number tatu.
What's number 4? Number
4.
The Holy Ghost. What's number 5?
Number 5.
But I said that number 5 because put it in bracket.
Tuiweke kwenye mabano.
It's a bit different.
Iko kidogo tofauti.
What's number 6?
Number 6.
Outpouring of the Spirit.
Kumwagwa kwa roho.
So we have 6 different expressions.
Kuna vielelezo vitita tofauti.
Of the same thing.
Kwa jambo lile lile.
If you miss the first one.
Ukikosa ya kwanza.
You should not miss the second one.
Usikose ya pili.
If you miss the second one.
Ukikosa ya pili.
You should not miss the third one.
Usijekosa ya tatu.
If you miss the fourth one.
Na kama umekosa nne.
Now how many of you teach again? You teach people.
Watu wangapi wanafundisha watu? Sio Biblia, yani wanafundisha watu.
I know you are a Bible teacher.
Najua nyinyi ni wanafunzi wa
Biblia.
Mimi ni mwalimu mwanafunzi wa
Biblia. How many of you teach generally?
Wangapi wanafundisha?
You know when you are teaching, you use different ways to explain the same thing.
Kuelezea kitu kile kile.
So that your audience will understand what
ili kwamba wale wasikilizaji wako
waelewe. Unafuatana
nachokisema.
That is the good thing about teaching.
Hivyo ndio kitu kizuri
kufundisha.
Mwalimu mzuri.
Who use different expressions.
Atatumia vielelezo tofauti.
To make it very clear to you.
Weka iwe wazi zaidi.
So how many expressions do we have now?
Sasa hivi tuna vielelezo vingapi?
We have 6.
6.
6.
6.
What's number 1?
Number 1.
What's number 2?
Number 2.
What's number 3?
Number 3.
What's number 4?
Number 4.
What's number 5?
Number 5.
It appears that those who are speaking with you are the only ones responding to me. You are a Chelsea fan?
No, sir.
Man U?
No, sir. Arsenal.
You are an Arsenal fan?
Yes, sir.
No wonder.
Yes, sir.
I've been having a great time.
Oh, wow. Oh, wow. I receive, sir.
God is good.
Wow.
We bind every red devil. We hold them.
Tunafunga mashetani wekundu wote. Tunawashikilia.
Because the Bible says we'll cast out devils.
Kwa sababu Biblia inasema mtatoa mapepo mashetani.
Are you following what I'm saying?
Unabadilisha nachosema.
So how many expressions do we have now?
Kwa tuna vielezo vingapi sasa? 6.
Now look at verse 37 and 38.
Angalia mstari wa 37 na 38 sasa.
Now, when Peter was done preaching,
wakati Petro amemaliza
kufundisha, they now asked them,
sasa wakaanza kuuliza,
men and brethren, what shall we do?
Akasema, ndugu zangu,
men and brethren, what shall we do?
Ndugu zangu,
tufanyeje? He said, repent.
Petro akamwambia, tubuni,
and be baptized.
Mkabatizwe.
Every one of you,
kila mmoja,
for the forgiveness of sins,
kwa jina lake mpate ondoleo la dhambi,
and you shall receive,
nanyi mtapokea,
the gift of the Holy Ghost,
kipawa cha Roho Mtakatifu.
The gift of the Holy
Ghost. Look at 39.
Angalia 39. He says, this promise.
Kwa kuwa ahadi hii.
Can you see the word promise?
Unaona hilo neno ahadi?
Is unto you.
Ni kwa ajili yenu.
To your children.
Na kwa watoto wenu.
As many that are far off.
Na kwa watu wote walio mbali.
And as many as the Lord our God shall
call. Na kwa wote tukaoitwa na Bwana
Mungu wetu. So what's the number 7 expression?
So ni kielezo gapi cha namba 7?
Gift of the Holy Ghost.
Kipawa cha Roho Mtakatifu.
So we have 7 expressions.
Kwa tuna vielelezo 7.
Let's use the 7 together.
Hebu tutumie ya 7 moja.
1.
Na tuseme ya kwanza.
What's number 1?
Namba 1.
Huh? What's number 2?
Namba 2.
What's number 3?
Namba 3.
What's number 4?
Namba 4.
What's number
5? Namba 5.
Huh? But I told you to that number
5. Lakini kaambia kama hiyo namba 5 kidogo ni
technically different.
Kiufundi iko tofauti kidogo.
What's number 6?
Namba 6.
Now I'll tell you why it's technically different.
Sasa nitawaambia kwa nini kiufundi iko tofauti kidogo.
While those ones,
wakati haya mengine,
they explain an experience.
Yanaelezea uzoefu.
When
anaupata mtu.
They explain a first time experience.
Yanaelezea ule uzoefu wa kwanza anaupata
mtu. That number 5.
Hii namba 5.
Is a continual experience.
Ni uzoefu unaoendelea.
So if I can get there.
Kwa kama nitafika hapo.
I will.
Nitafika.
So what's number 5 again? Filled with the
number
Spirit.
Number 5 ilikuwa nini?
What's number 6?
Roho. Number 6. Kumwagwa kwa Roho.
What is number 7?
Number 7.
Gift of the Holy Ghost.
Cha Roho Mtakatifu.
Good. So we have 7 expressions.
Kwa hiyo tunavielezo 7.
And you see this, all the 7 expressions.
Kwa hiyo ukiangalia hivi vielezo vyote 7.
Were used in the book of Acts.
Vilitumika kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume.
For example.
Kwa mfano.
Are you following this?
Unafuatia?
In Acts 6.
Kwenye kitabu cha Matendo 6.
Acts 4.
Matendo ya Mitume 4.
Verse 31.
Mstari 31.
It says they were all filled with the Spirit.
Akasema wote wakajazwa na Roho.
Acts 4.
Mstari Matendo
4. Verse 8.
Mstari 8.
He said Peter was filled with the Spirit.
Akasema Petro akiwa amejawa.
That's why I said that phrase.
Ndio maana hilo neno
is more of what is continually being done.
Inaongelea kile ambacho kinaendelea zaidi.
Than the first time experience.
Tofauti na ile ya uzoefu wa mara ya kwanza
unaopata. Acts 6.
Matendo ya Mitume 6.
Acts 6 verse 3.
Matendo ya Mitume 6:3.
He says look among yourselves.
Akasema tafuteni katikati yenu.
7 men.
Watu 7.
Report
wenye ushuhuda mzuri
of the Holy
waliojawa na Roho.
Then verse 5
na mstari wa 5
Stephen
as a Stephen
a man full of the Holy Ghost
mtu aliyejaa.
Now look at Acts 8
Roho Mtakatifu. Angalia Matendo ya Mitume 8.
Acts 7
Matendo ya Mitume 7
verse 55
mstari wa 53.
Are you moving with your Bible?
Uko na Biblia yako?
I'm not going to wait for you.
Mimi sasa subiri,
just be moving.
Kwa hiyo unakimbia unatembea na Biblia.
Acts
tuko kwenye kitabu cha Matendo.
So you should be there already.
Kwa hiyo unatakiwa uwe pale.
Acts 7:55.
Matendo ya Mitume 7:55.
Full of the Holy Ghost.
Lakini akijaa Roho, yeye akijaa Roho Mtakatifu.
Meiona hiyo. Full of the Holy Ghost is a continual experience.
Kujaa Roho Mtakatifu ni uzoefu endelevu.
Look at Acts 8.
Angalia Matendo ya Mitume 8.
Verse 14.
Mstari wa 14.
Acts 8.
Matendo ya Mitume 8.
Verse 14.
Mstari wa 14.
When the apostles at Jerusalem.
Na mitume waliokuwa pale Yerusalemu.
Heard that Samaria had received the word of God. Waliposikia
kwamba Samaria wamekubali neno la Mungu. Wakawapelekea
Peter and John.
Na Yohana.
Who go and pray for them.
Ambao waliposhuka.
That they will receive the Holy Ghost.
Wampokee Roho Mtakatifu.
They will receive the Holy
Ghost. Wampokee Roho Mtakatifu.
Now many times people are confused about that.
Sasa nyingi wana watu wengi wanachanganya kuhusiana na neno
hili. They are saying, okay, does it mean that they received the word of God?
Inamaanisha kwamba walipokea neno la Mungu.
And they didn't receive the Holy Ghost.
Hapo wampokee Roho Mtakatifu.
Is it possible to be born again?
Inawezekana uzaliwe mara ya
pili. And not have the Holy Ghost.
Alafu usiwe na Roho Mtakatifu.
It's not possible.
Haiwezekani.
That phrase receive the Holy Ghost. Hilo
neno kupokea Roho Mtakatifu.
Receive the Holy Ghost.
Kupokea Roho Mtakatifu.
You can add to it.
Unaweza kuongezea mbele yake.
Receive the baptism with the Holy Ghost.
Kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Receive the outpouring of the Holy
Ghost. Kupokea mwagiko wa Roho.
Receive the gift of
the Holy Ghost. Kupokea kipawa cha Roho.
Are you following what I'm saying?
Unafanya nachosema.
You know when you are writing it.
Unajua unapoandika kitabu.
And you have used an expression.
Na umetumia kielelezo.
Later on in the book.
Mbele zaidi kwenye kitabu.
You will now use shorthand.
Utatumia maneno mafupi.
You won't use the entire word.
Hautatumia maneno tena
yote
uliyosema. Unafuatia nachosema.
For example.
Kwa mfano.
If I say
kama nasema.
If I say Pastor Hoja.
Kama nasema Pastor Hoja, mchungaji Hoja.
Bought an Embraer jet. Emoji.
Amenunua ndege.
Emoji his eyes lit up. Embraer jet.
Amenunua
2025 model.
Model ya mwaka 2025.
That can fly from Australia to America.
Ambayo inaweza kutoka Australia kwenda America kwa sekunde 30.
You know, apostles like this will have jets like that, you know.
And that
jet, that jet can carry just six people. And it's worth $2,900 million. I've already described the jet. When I'm now talking about the jet
later,
I can say the Embraer. I don't have to see the Embraer jet 2025. I don't have to repeat it again. I just say the
Embraer.
I can just say Pastor Oja's toy. Emoji.
And of course.
But that's what I'm going to say. I don't have to use the same description all over again. So if you have read Baptism of the Holy Ghost, you have read Gift of the Holy Ghost, you have read Outpouring of the Holy Ghost, and you now say you've not received the Holy Ghost, and you are asking questions, your comprehension needs deliverance. You should know what they are talking about. Are you following what I'm saying here? So so that they will receive the Holy Ghost. Acts 8:14. For he had fallen upon none of them. He had fallen upon none of them. Where do we have the word falling upon? Which of the seven? Powerful one. What about the third one? No. The fourth one.
The ile lanne.
You shall receive power after the Holy Ghost.
Lo akiwajia.
Is that falling upon?
Je, hiyo ndo kuwashukia.
What about the sixth one?
Vipi ile la sita?
The outpouring.
Mwagiko wa Roho.
Are you following me?
Unafuatilia?
So when he said he had fallen upon none of them.
Kwanza hajawashukia.
You will see Luke 24:49.
Maana utakuwa umeona Luka 24:49.
Acts 1:8.
Matendo 1:8.
Acts 2:16.
Matendo 2:17.
Is that very clear to you?
Umeona iko wazi?
For they were only, look at Acts 8.
Angalia kwa
hii matendo. For they were only baptized in the name of the
Lord. Anasema ila wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu.
So that means that they are talking about the baptism with the Holy Ghost.
Maana yake wanaongelea ubatizo kwa Roho Mtakatifu. Umeelewa hiyo?
So when they were laying hands.
Kwa walipowekewa mikono.
And many received the Holy Ghost.
Na wakapokea Roho Mtakatifu.
Simon the sorcerer.
Simon yule mchawi.
Saw.
Akaona.
That through the laying on of the hands of the apostles, the Holy Ghost was given.
Rome takatifu alikuwa anatolewa.
Now when he says the Holy Ghost was given,
na anaposema kwamba Roho Mtakatifu anatolewa.
Baptism of the Holy Ghost.
Ubatizo ulikuwa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Outpouring of the Holy Ghost.
Je, ni mwagiko wa Roho?
Then he now offered them money.
Na sasa akaanza kuwapa.
He said, "Give me this power. Give me this power.
Nipeni nguvu."
Whosoever I lay my hands upon,
yeyote atakayemwekea mikono,
will receive the Holy Ghost.
Atapokea Roho Mtakatifu.
Peter now answered him.
Petro akamjibu.
I said, "Your money perish with
you." Akasema pesa yako ipotee na wewe.
For thou art taught.
Sababu wewe umedhani.
That the gift of God.
Karama ya Mungu.
The gift of God.
Karama ya Mungu au kipawa cha Mungu.
Can be purchased with money.
Kinaweza kununuliwa na fedha.
Which of the seven is the gift of God there?
Ni ipi ya saba ni
Number seven. The gift of the Holy Ghost. So in that Acts 8, did you see outpouring there? Is outpouring there? Is the Spirit falling upon there? Is
the
baptism of the Holy Ghost
kuna
there? Is gift of the Holy Ghost
kuna
there? The four expressions were used. Let me see you following what I'm saying here. Is it getting clear to you? So you have those expressions. In Acts 9, and verse 16 and 17, Ananias was sent to Paul.
Anania alitumwa kwa Paulo.
To lay hands on him.
Kwenda kumwekea mikono.
So that he might be filled with the Spirit.
Ili kwamba ajazwe na Roho.
In Acts 10,
na Matendo Mitume 10
and 44,
mstari wa 44.
Acts 10,
Matendo 10
and 44,
44.
As Peter yet spake,
Petro akiwa bado akisema.
Are you there?
Uko pale?
Acts 10, 44.
Abenane,
as Peter yet spake.
Petro alipokuwa akisema maneno hayo.
What happened?
Nini kitokea?
The Holy Ghost fell. Which of the seven?
Akawashukia. Ni kipi katika ile?
Which of the seven?
Katika yale saba.
Outpouring.
Mwagiko.
The Holy Ghost fell on them that heard the word.
Shukia, wala usikia neno.
Then those that were with Peter, the circumcision, were astonished.
Wale waliokuwa na Peter.
Look at the next verse. That upon the Gentiles.
Wakashangazwa.
Look at 45.
Was
poured out what?
Kwamba hata mataifa.
Wamemwagiwa kipawa cha Roho.
Hiyo namba ngapi?
So you can see number 2. No, you can see number 1.
Kwa unaweza kuona namba 1.
Are you following?
Unafuatilia?
Number 1, you can see number 4.
Unaweza kuona namba 4.
You can see number 7.
Unaweza kuona namba 7.
All in the same context.
Yote katika mtindo mmoja.
Number 6 too. Number seven, the gift of the Holy Ghost.
Kipawa cha Roho
Mtakatifu. In Acts 11.
Kwenye Matendo ya Mitume 11.
When Peter was going to now describe it.
Wakati Petro alikuwa sasa aelezee hiyo.
To, you know, they called him and asked him why he went to speak to the Gentiles. Wanamhoji
kwa nini alienda kuongea na mataifa.
So he was now explaining to them.
Kwa sasa anatoa maelezo.
Look at verse 16.
Angalia mstari wa 16.
In fact, from verse 15.
Kimsingi kwanza
msalimu mtakatifu. He said, remember the words of Jesus.
Akasema akakumbuka maneno ya Yesu.
John baptized with water.
Vile alivyosema kwa jinsi
alivyosema. Or be baptized with the Holy Ghost.
Yohana kweli alibatizwa kwa maji.
Not many days ends.
Bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu.
So use the word baptism of the Holy Ghost.
Kwa hiyo anatumia neno batizo.
He now said again.
Akasema tena.
That God gave them.
Kwamba Mungu aliwapa.
No, he said the Holy Ghost fell on them.
Roho Mtakatifu akawashukia.
As he fell on us.
Kama alivyotushikia sisi.
At the beginning.
Vilivyokuwa mwanzo.
Then he says God had given them the like gifts.
Kwa akasema Mungu amewapa
kipawa kile kile. Can you see, use all the terms together?
Unaona anatumia maneno yale yale.
Are you following what I'm saying here?
Mahali pamoja.
So it's the same thing.
Kwa ni kitu kile kile.
Just different terminologies.
Ni maneno tu
tofauti.
Nani anafuatilia?
Now one more place.
Sasa jambo moja pia.
Acts 19.
Matendo ya Mitume 19.
And verse 2.
Na mstari wa pili.
Paul went to some certain disciples.
Paul aliwafikia wanafunzi fulani, akawauliza,
have you received the Holy Ghost?
Je, mlipokea Roho Mtakatifu?
Since you believe.
Mlipoamini?
Now, when he said, have you received the Holy Ghost?
Sasa hii ina maana gani?
Since you believe.
Mlipokea Roho Mtakatifu?
What's he talking about?
Anaongelea nini?
Have you received what?
Je, mmepokea nini?
Huh? Outpouring?
Umwagiko?
Baptism?
Ubatizo?
Gifts?
Kipawa?
All together.
Yote.
Have you received the Holy Ghost? Since you believe,
that
then why did he now say, we have not heard whether there be any Holy Ghost? Now you cannot be a disciple of John and not hear about the Holy Ghost. Because John preached about the Holy Ghost. What they were saying, that we have not heard that it has been fulfilled. Do you understand that? Do you understand this? Then he said, unto what then were you baptized? They said, unto John's baptism. Baptism. So you can see baptism is used there again. Can you see it again? Then Paul said to them, said, John indeed preached the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him that should come after him, that is on Jesus Christ. When they heard this, verse 5,
we
were baptized in the name of the Lord. Look at verse
6.
Then Paul laid his hands on them. What now happened?
Nini kitokea?
The Holy Ghost
Rom fell akaja juu yao.
On them.
Akaja juu
yao. The Holy Ghost fell.
Rom tatibu akaja
so
juu yao.
We have seen baptism.
Je, umeona batizo?
We've seen baptism.
Tumeona batizo.
What else have we seen?
Nini kingine tumeona?
We have seen the Holy Ghost.
Tumeona Rom takatifu akija juu yao.
So the one I want to explain.
Kwa neno nataka kuelezea sasa.
Amen.
Amen.
Are we all good?
Tuko sawa.
Is the Holy Ghost falling?
Ni Rom takatifu kushukia.
Or call it the Holy Ghost upon.
Au Rom takatifu juu yao.
The Holy Ghost upon.
Rome, tatifu, juu ya.
Now, what is the Bible of Jesus again?
That's a, Biblia Yesu ni ipi tena?
Genesis 2.
Mwanzo, paka, malaki.
What's the Bible that Paul is using here?
Biblia gani Paul alitumia hapa?
Genesis 2.
Mwanzo, paka, malaki.
Interestingly,
kitu cha kushangaza.
That phrase, Holy Ghost upon.
Ili neno, Rome,
you won't see it at all in the epistles.
Uwezi kuliona katika nyaraka.
It's not there at all.
Alipo kabisa.
What you see in the epistles is be filled with the Spirit.
Ni kujawa na Roho.
Ephesians 5:18.
Efeso 5:18.
And 19.
Na 19.
Maybe Colossians 3:16.
Na labda Kolosai 3:16.
Do you know why it's like that?
Unajua ni kwa nini?
Because
kwa sababu
the term Holy Ghost upon
neno Roho Mtakatifu juu ya
is used
inatumika.
Pay attention.
Weka umakini.
I said usually
nasema,
for the first experience,
linatumika zaidi kwa
ajili ya, but the continuous experience
yule uzoefu wa kwanza
is called being filled
lakini,
with the Spirit.
Kwa kile kinachoendelea,
so if you are writing to the church,
kwa kama unaandika kwa kanisa,
who have received baptism with the Holy Ghost,
ambao tayari umeshapokea ubatizo wa Roho,
which of the phrases are you going to use?
Neno gani utalitumia zaidi? Kujazwa na Roho.
Let me see if you understand
number,
that.
Mkono wako kama unaelewa.
Is that very clear?
Iko sawa hiyo.
Does it mean that the Spirit upon
ina maana kwamba Roho juu ya
is not known to the church?
Ina maana haijulikani kwa kanisa.
Does it mean they don't have the experience?
Maana hawana huo uzoefu.
They do.
Wanao.
But because they've already received.
Lakini kwa sababu walishapokea hiyo.
The continual practice.
Kule ile utendaji unaoendelea.
It's called being filled with
the
Spirit.
Unaitwa kujazwa na Roho.
Follow what I'm saying. Are you getting that? Wait. At this point, if you understand what we are saying, let me see your hand.
Kama mpaka sasa unaelewa nachosema, weka mkono. Kama iko wazi.
So, let's look at that word Holy Ghost upon.
Sasa tuangalie neno Roho juu ya.
Now this is where you have work to do.
Sasa hapa ndipo mna kazi ya kufanya.
So the pastor should pay attention.
Kwa wachungaji weke umakini.
The first time you will see that phrase.
Mara kwanza unaona hili neno.
It's Genesis 1:2.
Ni Mwanzo 1:2.
And is that Genesis 1-2?
Na ni katika ile mwanzo moja
mbili. That everybody is going to use.
Ambapo kila mmoja anatumia kutokea hapo.
Genesis 1-1.
Mwanzo moja moja.
In the beginning.
Hapo mwanzo.
God created the heavens.
Mungu alizima mbingu na nchi.
Then it now says the earth.
Anasema nayo nchi.
Was without form of void.
Ilikuwa tena utupu.
Now you the one it says without form of void.
Na hapo sema ukiwa na utupu.
In the Hebrew language.
Katika lugha ya Kiebrania.
Is tohu.
Ni tohu
wabohu.
Wabohu.
Tohu wabohu.
Tohu wabohu.
It means it is in chaos.
Ina maana ni iko katika machafuko.
Some versions say the earth was nothing.
Tafsiri nyingine nasema kwamba
that doesn't make sense.
Dunia ilikuwa.
How can you say the earth was nothing?
Unaweza kusema kwamba dunia au nchi ilikuwa si kitu.
How can you say the earth did not exist?
Unaweza kusema nchi haipo.
The word tohu wabohu.
Neno tohu wabohu
means is something is scattered.
Ina maana kitu kimetawanyika.
Like Man United is scattered.
Ni kama Manchester United ilivyo kutawanyika.
You are winning today.
Na huyu. Anasema anashinda leo.
They said you are winning today. Winning what?
Anasema anashinda leo. Anashinda nini?
Yeah. You think it's lottery?
Nafikiri ni kama
we'll talk about it later.
Tutaongelea baadaye.
So when you say something is tohu wa bohu.
Anaposema kitu ni tohu wa bohu.
When I was younger.
Nilipokuwa kijana mdogo.
No, my mom was very strict.
Mama yangu alikuwa.
My dad used to beat with cane.
Babangu alikuwa anapiga na fimbo.
He would call you inside his room.
Atakuita ndani chumbani
kwake. And cane you.
Na kuchapa vibaya.
My mom used to beat by inspiration.
Mama alikuwa anapiga kwa uvuvio.
Anything that she can reach.
Chochote kinachoweza kutumika.
Is the will of God.
Ni mapenzi ya Mungu.
So,
kwa hiyo,
why you can prepare for my dad?
Kwa hiyo wakati unaweza kujiandaa kwa baba.
When he wants to flog you.
Mama, wakati baba anataka kuchapa.
You know how to.
Unajua jinsi ukavyo.
For my mom.
Lakini mama, huwezi kujiandaa.
She can use anything.
Anaweza kutumia chochote.
Anything can be used.
Na chochote anaweza kutumia.
I should tell you.
Na atakwambia.
You will not die.
Hautakufa.
And we did not die.
Hautakufa.
That's the first true prophet I know.
Hiyo ndio unabii wa kwanza namfahamu. Nabii wa kwanza namfahamu mama yangu.
You will be saying I'm dead.
Unasema unakufa.
You are not going to die.
Hautakufa.
That's a true prophet of God.
Huyo ni nabii wa kwanza mzuri kabisa wa Mungu.
So normally she was a nurse.
So kimsingi alikuwa ni muuguzi.
She would go to work.
Kwa atakwenda kazini.
Myself and my cousins.
Na tabaki na
bila. We'll turn the sitting room.
Tutabadilisha ile sebule.
Into anything you can imagine.
Unaweza ukai yani kwa chochote unachoweza kufikiria.
We had a dining table very near.
Kama kuna sehemu ya chakula.
Some table tennis.
Wengine wanacheza table tennis.
Some table soccer here.
Wengine wanacheza mpira
kule. Some football.
Wengine wanacheza mpira mpya.
The whole place is tohu wabohu.
Yani sehemu yote inakuwa tohu wabohu.
So usually we'll have one of my cousins.
Tutakuwa na binamu yetu mmoja. Anakaa kule getini.
He will be monitoring when my mom comes.
Anaangalia kama mama anakuja.
So he'll give us signal.
Anatupa sisi ishara.
And immediately,
gafla,
before she enters,
kabla jaingia,
we just say, let there be light.
Tunasema iwe nuru na kuna kuwa na nuru.
Everything will be
na kila kitu kinakaa sawa.
We were doing it consistently.
Tulikuwa tunafanya hivyo kila
one day.
Paka siku moja.
As we say play.
Wakati tunasema cheza. Eh, cheza.
She just opened the door.
Akafungua mlango.
Everybody got stuck.
Kila mtu akasimama ameganda.
Ameganda
kama sema tulieni muone ukovu wa
Bwana.
Simame tulieni muone ukovu wa Bwana.
I think my cousin had followed the girl.
Nafikiri binamu yangu amemfuata msichana fulani.
I don't know where he went.
Sijui alienda wapi.
But my mom saw her sitting room.
Mama akatuangalia pale sehemu yake.
So who were
bohu?
So we were the first people to be tohu wabohu.
Kwa sisi tulikuwa watu wa kwanza kufundishwa tohu wabohu.
That's what tohu wabohu.
Kwa hiyo neno tohu wabohu na
maana. When a sitting room is turned into a football field.
Sebule imebadilishwa kuwa uwanja.
When a dining table is turned into a table tennis.
Wakati ambapo bidani meza ya chakula imebadilishwa kuwa
tohu wabohu.
Hiyo ndio tohu wabohu.
So Genesis 1:2.
Mwanzo 1:2.
Don't forget the story.
Usisahau hiyo hadithi.
How my mom came into the sitting room.
Jinsi ambapo mama alikuwa anakuja sebule.
I saw a sitting room.
Na anaona sitini sebule yake.
Like Old Trafford.
Kama Manchester United.
Where all sorts of
Old Trafford uwanja wa Manchester. Kila kitu kimezagazaga tu kwa
sasa. Like a stadium. Thank you very much.
Yes.
I know whatever you said is the will of God.
Yeah.
So that's tohu wabohu.
Kwa hilo neno tohu wabohu.
Chaos.
Ni fujo machafuko.
Disaster.
Janga.
Bondage.
Kifungo.
Deserts.
Nyika.
In the Old Testament, they used the word tohu for deserts.
Kwa katika agano la kale wanatumia neno tohu kwa ajili ya jangwa.
It is not inhabited.
Neno eneo ambalo halikaliwi.
That's what tohu wabohu.
Ndio neno tohu wabohu.
Without form or void.
Utupu tena ukiwa.
That's where the next statement.
Ndio maana kauli iliyofuata.
What did he say was upon the face of the deep? Look at Genesis 1 to look at it now. If you expect me to be opening the Bible, there will be, we'll waste time.
Genesis 1 to,
what was upon the face? Darkness. Can you see darkness? That is where every Bible writer gets the word darkness from. Are you following what I'm saying? Here? You know, for us, darkness today is where there is no electricity. That's what it is, right? Also, darkness is when the sun goes down and the moon is not up. Are you following what I'm saying here? So pay attention. He said darkness was upon the face of the sea. Can you see it? So another word for tohu wabohu is what?
Darkness.
Is that very clear?
Sawa.
Is that very clear?
Iko sawa.
Another word for tohu wabohu is
neno
what?
Kwa nini? Giza.
Okay.
Okay.
Was upon the face of the deep.
Ilikuwa juu, ilikuwa
then it says the Spirit of God.
Tatu, anasema, Bili, Roho ya Mungu.
The Spirit of God did what?
Roho ya Mungu katulia.
Moved where?
So
how many upon do you have? How many upon do you have? Darkness upon.
Giza juya.
Then the spirit.
Then
the
raw juya.
Are you following? Are you following? So wait for this. So darkness and without form or voice. They describe the state of the earth. Are you following this? They can describe the state of a city.
Inaweza kuelezea hali ya mji, sawa jiji, eh?
Right?
Si ndio, eh?
A nation.
Taifa, si ndio, eh?
So when there's darkness,
kwa kama kuna giza,
it means there's tohu.
Ina maana kuna tohu
wabohu. It means there's chaos.
Manake kuna fujo machafuko.
It means there's disorder.
Manake kuna kutokuwa mpangilio.
Are you following this?
Hakuna utaratibu.
Does it mean there's bondage?
Je, inaonyesha kuna utumwa au kifungo, kuonewa?
Can we also say sin?
Tunaweza kuongeza pia dhambi?
Unbelief.
Kutokuamini.
That is what Genesis 1 2 describes.
Ndio maana ya Mwanzo 1 2.
Who's following this? Are you following this? How to know?
Kwa namna gani unajua?
What the Genesis 1 is talking about?
Nini kile macho Mwanzo 1 anaongelea?
In verse 3.
Katika mzelo wa
5. Just God said.
Mungu akasema.
Let there be light.
Na iwe nuru.
And there was light. Then he separated the light
then
from the darkness.
Akatenganisha nuru na giza.
You know that's not the sun.
Unajua?
That's not the sun, or the moon, or the stars. Because the sun and the moon and the stars, you will see that one in verse 14 to 16. So that's not what he's talking about. Are you following this at all? So darkness was upon the face of the deep. But it says the Spirit of God moved upon the waters. And God said, let there be light. So what does the Spirit upon mean? Turning chaos into order. Can you see it?
Order.
Did you see it? What does Spirit upon mean? What about light and darkness? What about light and darkness? Let's go over it again. The first time you see Spirit upon, what was happening before the Spirit came upon?
Tohu wabohu.
Don't forget our sitting room. Tohu wabohu. What else? Darkness. So what is God's answer to darkness and chaos? The Spirit upon.
Ni roho juu.
Is that very clear?
Iko sawa hiyo.
What is the Spirit upon meant to do?
Kwa maana yake roho juu yake inatakiwa kufanya nini?
Is to bring order.
Ni kuleta utaratibu.
To this order.
Ni kuondoa nje na
light into darkness.
Ni kuleta nuru katika giza.
What of freedom where there's oppression?
Kupeleka uhuru mahali pana uonevu.
Are you following this?
Unafuatilia, eh?
What of light where there's darkness? Huh? What about waters where there's a desert?
Vipi kuhusu maji mahali ambapo pana
jangwa? Are you following me? That's what Spirit upon means.
Hii ndio maana ya roho.
That's what Spirit upon means.
Juu ya.
That's what Spirit upon means.
Hii ndio maana ya roho juu ya.
Are you following this?
Unafuatilia hii?
That's what Spirit upon means.
Hii ndio maana ya roho juu ya.
The Spirit of God.
Roho wa Mungu.
The Spirit of God.
Roho wa Mungu.
Upon the waters.
Juu ya maji.
Is God
Mungu
bringing light out of darkness.
Akipeleka nuru gizani.
Can we also say it's God's redemption?
Yeah,
say
ukombozi wa Mungu pia?
It's redemption.
Ni ukombozi wa Mungu.
Now listen very well.
Sikiza vizuri.
How does he do it?
Anafanyaje?
Now when God was now doing that creation,
as wakati Mungu anafanya huo umbaji,
let me quickly tell you what is happening.
Ngoja nikueleze ambacho anafanya.
God is making the whole earth. Remember I said that?
Yes, ndio kwani tulisema
the whole earth is what?
Mungu anasema anafanya dunia yote.
His temple.
Ni anataka kuifanya dunia
kama. Unafanya
nini?
The whole earth is what?
Dunia yote ni
but Genesis 1-2, the whole earth is in disaster.
As mwanzo moja mbili, dunia yote iko katika janga.
It's chaotic.
Iko katika fujo na machafuko.
It has darkness.
Kuna giza.
But what is it meant for?
Sasa lakini imekusudiwa kuwa nini?
What is it meant for?
Imekusudiwa kuwa nini?
It's home.
Nyumbani kwake.
So where we don't have God dwelling.
Kwa mahali ambapo hatuna makao ya Mungu.
What do we have there?
Tuna nini pale?
Darkness.
Tuna giza.
Chaos.
Fujo,
what is the answer to it?
Jibu lake ni nini?
The spirit
upon.
Now the spirit upon where?
Sasa roho juu ya nini?
Upon where?
Roho juu ya nini?
Pay attention.
Weka umakini.
Remember he's building his house.
Kumbuka anajenga nyumba yake.
So verse 26.
Mstari wa 26.
Let us make man.
Na tumfanye mtu.
In our image.
Kwa sura yetu na mfano wetu.
After our likeness.
Kwa mfano wetu.
Pay attention.
Weka umakini.
Let them have what?
Akasema wawe na nini?
Why?
Kwa nini?
Because we have darkness.
Kwa sababu tuna giza.
Are you following me? Let them have dominion.
Akasema wawe na mamlaka kwa sababu
dominion is another word for the kingdom.
Neno hili wakatawale ni neno
la utawala ile maana ya
inaongelea ufalme.
Verse 27.
Mstari wa 27.
Male and female.
Akasema Mungu kama mtu kwa mfano wake, kwa mfano Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Aliwaumba kwa mfano.
Verse 28.
28.
He blessed them.
Akawabariki.
And said,
akawaambia,
be fruitful.
Zaeni.
Multiply.
Mkaongezeke.
What else?
Mkaijaze nchi.
Replenish.
Mkaijaze nchi.
Replenish means to fill a place.
Ujaze nchi maana yake ujaze mahali.
Why use the word replenish?
Kwa nini atumie neno kujaza?
Because verse 2 says,
kwa sababu mstari wa pili kuna neno tohu wabohu.
Are you following this?
Unafuatilia?
Are you following this?
Unafuatilia?
Why use the word replenish?
Kwa nini ujaza?
Because verse 2 says,
kwa sababu mstari wa pili unasema,
the earth is what? Tohu wabohu.
Nchi iko ukiwa tena utupu.
What else you see there? Replenish?
Kwa hiyo pale kuna kujaza, neno lingine? Tiisha. Subdue.
Subdue. Then what else? So you guys say, subdue, have the, what does it mean to subdue? To take over land. To take over land.
Kuchukua eneo.
To subdue.
Kutiisha.
To take over land.
Kuchukua nchi. Kuchukua ardhi.
To replenish.
Kujaza.
What is happening that we have to subdue?
Nini kinatokea? Nini kinachotokea?
What is happening that you have to have dominion?
Nini kinatokea ambapo tunapaswa kuwa na mamlaka na kutawala?
You see verse 2.
Mstari wa pili unaona?
Tohu
wabohu
and darkness.
Na giza.
Who's following this?
Unafanyaje hiyo?
So that means that spirit upon in verse 2.
Roho juu ya mstari wa pili.
Be upon who?
Itakuwa juu ya nani?
Upon who?
Itakuwa juu ya nani?
Upon who?
Juu ya nani?
Let's go over it again.
Twende sana.
Genesis 1:27.
Mwanzo 1:27.
Who is the image of God?
Nani ni sura na mfano wa Mungu?
What is the meaning of image?
Nini maana ya sura?
Your representation.
Uwakilishi
wako. So God's work through images.
Kwa maana yake Mungu anafanya kazi
kupitia. Whatever a God wants to do, he will use an idol, right?
Mungu atatumia sanamu yake.
Who is God's idol?
God, sanamu la Mungu ni nani?
Who is God's idol?
Nani sanamu la Mungu?
West African idol, Africa idol. Who is God's idol?
Nani sanamu la Mungu?
Good. So what is God doing about chaos?
Mungu anafanya nini kuhusiana na fujo na machafuko?
The spirit is where?
Roho juu ya.
So the spirit will upon who?
Roho itakuwa juu ya nani?
Upon who?
Juu ya nani?
To do what?
Kufanya nini? Kusubdue, kutiisha.
To subdue?
Kutawala. Kujaza.
To fill what?
Kujaza nini?
Genesis 1:2.
Mwanzo
so the answer to Genesis 1:2 is who?
Ko jina la
the spirit upon who?
Jibu la mwanzo moja
mbili ni
roho juu ya.
This is very clear to
iko wazi sasa.
So what does spirit upon mean?
Ko ina maana gani roho juu ya?
Can we say it means God's redemption of the earth?
Je, naweza kuwa na maana ya ukombozi wa duniani? Naweza kuwa na moja?
Does it also mean salvation?
Je, ina maana pia ya wokovu?
Light in darkness?
Nuru gizani.
Does it also mean making the earth God's home?
Je, ina maana pia kufanya dunia kuwa nyumba ya Mungu?
Does it also mean building a home for God?
Je, inawezekana kumaanisha pia kujenga nyumba kwa ajili ya Mungu?
That's why I say your pastors have work to do.
Ndio akasema
so you list all those things.
That's
what spirit upon means.
Ndio maana ya roho juu ya.
Is that very clear?
Iko wazi hiyo sasa.
So when say I'll pour out my spirit upon all flesh.
Kwa nabasema kwamba nitamwaga roho yangu juu ya watu.
What does it mean?
Ana maana gani?
It means God is redeeming and reclaiming the earth.
Manake Mungu anakomboa na kuidai upya.
Is that very clear to you?
Anaidai upya.
Now let us now see one place where it was used.
Hebu naomba tuangalie mahali pamoja ambapo ilitumika. Hesabu
Numbers 11
and
verse 16.
Mstari wa 16.
Numbers 11.
Hesabu 11
and verse 16.
Mstari wa 16.
Are you there?
Uko pale?
Numbers 11:16.
Now,
what happened before it?
Nini kilitokea kabla yake?
Moses.
Musa.
He had complained to God.
Alikuwa amelalamika kwa Mungu.
That the work was too much.
Kwamba hii kazi imekuwa nzito.
You know, taking the people.
Unajua kuwachukua watu.
The work was too much.
Kazi ilikuwa nzito.
And God told him.
Na Mungu akamwambia.
That he should look for 70 men.
Atafute watu 70.
Now look at that word 70.
Angalia neno 70.
Why 70?
Kwa nini 70?
In Luke 10:1,
kwenye Luka 10:1,
Jesus also chose 70.
Yesu pia alichagua 70.
Why 70?
Kwa nini 70?
Now it's a very important number.
Ni namba moja muhimu.
Because in Genesis chapter 10,
kwa sababu kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Mwanzo,
where the nations of the earth were listed,
wakati ambapo mataifa ya dunia,
there were 70 nations.
Yaligawanywa, yalikuwa 70.
Before Abraham was called out
Kabla
of those nations,
Ibrahimu ajaitwa kutoka kwenye mataifa.
In Genesis 12:1-3,
kwenye kitabu cha Mwanzo 12:1,
that in you Abraham,
akasema katika wewe Ibrahimu,
shall all the nations,
jamaa zote za dunia,
be blessed,
zitabarikiwa.
Are you following that?
Nafuatilia.
How many nations were listed
mataifa,
in chapter 10?
Mangapi yalikuwa kwenye sura ya 10?
So 70 is symbolic of what?
Kwa hiyo 70 ni ishara ya nini? Mataifa.
The whole earth.
Dunia
outside
yote. Manake dunia yote nje ya Israel.
Are you following it?
Unafuatilia
hiyo? The whole earth outside of
Manake
Israel.
Dunia yote nje ya Israel.
Are you following this?
Unafuatilia hiyo?
So listen well, oh.
Kwa usikiliza vizuri.
So in Luke 9 and 10.
When you look at
go there, let me show you something.
Naonyesha kitu.
Are you learning something?
Unajifunza kitu?
Are you learning something?
Unajifunza kitu?
That's why I say I'm giving you things to go and study.
Ni maana nasema kwamba nawapa vitu vya kwenda na kujifunza.
Jesus chose 12.
Yes, alichagua 12.
12, right?
12.
Now, you don't need Bible study to know what the 12 means.
Unahitaji Bible study
kujua 12 refers to what? Israel.
12 inataka kumaanisha Israel, mataifa makabila 12 ya
Israel. Israel is Abraham's direct seed.
Israel ni uzao wa moja kwa moja wa Ibrahim.
And God said in you shall all the families of the earth.
Jamaa zote za dunia zabarikiwa.
So but look at Luke 10.
Kuangalia Luka 10.
How many did he choose?
Alichagua ngapi? 70.
Now you notice that when he sent the 12,
utaona kwamba alipowatuma 12,
he told them not to go to the Gentiles.
Aliwaambia wasiende kwa nyumba za mataifa.
He said it's not good to the way of Samaritans.
Anasema wala msiende njia ya
Samaria. They should only preach to the lost sheep.
Waende kwa kondoo tu walipotea.
Of the house of Israel.
Wa nyumba ya Israel.
He gave that instruction only to the 12.
Alitoa hayo maagizo kwa 12
tu. But he didn't give that instruction to the 70.
Lakini hakutoa maagizo kwa wale 70.
Why?
Kwa nini?
Because 70 refers to what?
Sababu 70 inaongelea nini?
All the nations,
mataifa yote.
Do you understand it? Do you understand it?
Naelewa hiyo eh?
So pay very good attention.
Weka umakini mzuri.
Pay very good attention.
Weka umakini mzuri.
So in Numbers 11.
Kwa maana katika Hesabu 11.
Numbers 11.
Hesabu 11.
And verse 16.
Na mzaliwa 16.
Moses chose how many?
Moses alichagua wangapi?
70.
70.
What's the purpose?
Kusudi ni nini?
Is to remind them.
Ni kuwakumbusha.
That their mission.
Our mission yao
is to the uttermost part of the earth.
Hadi mwisho wa nchi.
Uttermost part of the earth.
Mwisho wa nchi.
That phrase.
Mwisho wa nchi.
Is for nation do what?
Kufanya nini?
To do what?
Kufanya nini?
To reach the nations.
Kufikia mataifa.
To reach the uttermost
part of the earth.
Are you following what I'm saying here?
Yeah.
So pay attention.
Kuweka makini.
To spirit upon,
korojuya,
it means God's redemption plan.
Manake ukombo, mpango wa Mungu upo.
Spirit upon,
manake,
it means what else does it mean?
Ina maana gani tena?
Light in darkness.
Nuru katika giza.
What else does it mean?
Ina maana gani tena?
Huh?
Ina maana gani tena?
What else does it mean?
Ina maana gani tena?
Huh? Order in chaos. Good. What else does it mean? Building a home.
Kujenga nyumba kwa jamii.
Are you following?
Unafuatilia?
So spirit upon is ministry.
Kwa maana yake roho juu ya ni huduma.
Is that very clear?
Iko sawa?
Spirit upon is what? Ministry.
Roho juu ya ni huduma.
Look at Isaiah 60:1.
Angalia Isaiah 60.
Isaiah 60:1. Arise and shine. Can you see?
Inuka na uangaze.
For thy light is come.
Kwa sababu nuru yako imekuja.
Is that electricity light?
Hiyo ni umeme.
Aha. What else? The glory of God is what?
Asema utukufu wa Bwana.
Huh? Is what? Risen upon you. Aha. What else?
Umeinuka juu yako.
Darkness shall cover the earth.
Asema giza.
Gross darkness what?
Giza kuu litafunika kabila za
watu. What verse is that?
Mstari wa
Genesis 1.
Huo ni mstari wa ngapi? Wa Mwanzo 1:2.
So the glory of God is risen upon you.
Kwa maana yake utukufu wa Bwana umekuzukia. Je, ni roho wa Bwana?
That is the spirit of God.
Utukufu wa Bwana umesukia ni roho wa Bwana.
Can you see it?
Unaweza kuona hiyo?
He says the Gentiles shall come into your.
Anasema mataifa watajiria nuru yako.
Gentiles?
Yes.
Aha. Who are the Gentiles? The nations.
Je, mataifa ni
they shall come into what?
Watakuja watajia wapi? Nuru yako.
Your what?
Nuru yako.
Good. Can you see it now? So, arise and shine, the glory of God is upon you.
It's
for the nations. Are you following this? It's not arise and shine and be a medical doctor. That's not what it's saying. Arise and shine and, and be a professor. That's not what it's
talking
about.
It's talking about
the global mission of the church. Who's following what you're saying here? So look at Isaiah 61 verse
1.
The Spirit of the Lord is upon me. Because he has anointed me to preach the gospel. Can you see it now? So Isaiah 61 verse 1 explains Isaiah 60 verse 1.
Is
it getting clear to you? So what does Spirit upon mean?
Lord Juya in a man again.
Huh?
Lord Juya in a man again.
Huh?
In the man again?
Ministry.
Yeah.
Ministry.
Uduma.
Ministry what?
Uduma.
Let's go again.
Tenda jena.
Spirit upon means what?
Holy Ghost point of means what? In the man again.
Ministry to the nations.
Uduma kwa mataifa.
Don't forget that.
Hiyo.
It is a specific expression
ni kielelezo
for ministry
maaluma
to the nations.
Maalum kwa ajili ya huduma kwa mataifa.
Now listen very well.
Sasikiliza vizuri sana.
You know, if you read Matthew, Mark, Luke, and John,
yokusoma Matayo, Marko,
all
Luke,
the four,
Yohana,
all the four, they say, John said he saw the Holy Ghost
Yohana
coming upon Jesus. Listen well, oh.
Aliona,
all the four,
wote
said he saw the Holy Ghost come upon Jesus.
Juu ya,
remember,
yes,
we know what Holy Ghost upon means.
Unajua maana ya roho
to reach where? The nations.
Kufikia mataifa.
But none of them gave any texts.
Hakuna mtu yote aliyetoa
except Luke.
Kasoro Luka.
Now, Luke.
Na sasa Luka,
Luke, remember, Luke is the A part of the book of Acts.
Kumbuke, Luke ni same A ya kitabu cha Matendo ya Mitume.
Let me add one more. Luke was written to the Gentiles.
Luka alikuwa anaandika kwa mataifa.
That means other nations outside Israel.
Maana yake mataifa mengine nje ya Israel.
So in Luke 4:18,
kwa maana yake kwenye Luka 4:18,
when Jesus got into the synagogue,
wakati Yesu alipokuwa ameenda katika
synagogue, he opened Isaiah 61.
Akafungua Isaiah 61.
Now, when he opened Isaiah 61,
alipofungua Isaiah 61,
and he told them,
akawaambia,
this day,
akasema leo hii,
but from verse 18 to 21,
kwenye mstari 18
hadi 21, this day,
akasema
leo maandiko
haya yametimia masikioni mwangu.
You notice that they were angry.
Unaona walikuwa na hasira.
Why were they angry?
Kwa nini walikuwa na hasira?
Let me tell you why they were angry.
Nikwambia wao walikuwa na hasira.
There was a place in Isaiah 61.
Kulikuwa na sehemu kwenye ile Isaiah 61
that Jesus did not quote.
Ambao Yesu hakunukuu.
When he says the day of vengeance.
Are you
following? Now, Isaiah 61 verse 3 and 4.
You
have the day of vengeance. Jesus did not read it. Because they,
yes,
listen carefully. The Israelites read that scripture for judgment against the Gentiles. Jesus now didn't read it.
Yes, akusom.
He said it is the year of liberty.
They
were upset. Because they know in the year of liberty, all the sins are forgiven. All the strangers are welcome in. So they were now upset. Why did you not read the vengeance
part?
Then he now told them. He said, how many widows were in Israel? To none of them did the prophet go to, but to a Gentile woman, the widow of Zarephath. He said, how many lepers were in Israel? To none of them was his prophet sent to, but to Naaman the Gentile. They now decided to kill him. What was he saying? Salvation is for the nations. Are you following what I'm saying here?
Nah,
but look at the verse he went to.
Angalia,
the Spirit of the Lord is.
Who's
following what I'm saying here?
Nah, angalia.
So Spirit upon means
roho
what?
Juu ya inamaanisha nini?
What does it mean?
Inamaana gani?
What does it mean?
Inamaana gani?
It means global ministry.
Uduma ya dunia yote.
Reaching the nations.
Kufikia mataifa yote.
Reaching the uttermost
kufikia
part of the
sehemu.
Let me see what
I'm
saying here.
Naomba nione kama
that
umelewa
is chisa. What it means.
Hiyo ndo maana yake.
So when John said,
kwa Yohana aliposema,
I saw the Spirit
nimeona roho akishuka juu yake
and remained on him.
Na akabaki juu yake.
What does John mean?
Ina maana gani?
Huh?
Yohana maana gani?
He has a ministry.
to the
nations.
That
all that God has said about the nations and the uttermost part of the earth, Jesus has come
yes,
to fulfill. Are you following what I'm saying here? So when he said,
aliposema,
he is he which baptizes with the Holy Ghost. It means that the ministry of Jesus to the Gentiles will be carried out by many people. Hallelujah. Are you following this? So now, go back and read Matthew
28
and verse 19. Are we learning something here? Don't worry, your pastors will answer the remaining questions. Matthew
28:19.
Go therefore and teach what? Teach what? What is the symbolic number there? 70. What else is symbolic there? What else can we put there? Spirit upon. Is that very clear? So all nations is what? Spirit. Is that very clear? Mark 16:15. Go into all the world and preach the gospel to where? What number is that again? 70. What else? What other verse? Genesis 1:2. Genesis 1:28. Does it fit there? What about Numbers 11:16? Does it fit in there? Luke 24:47. Are you there? Luke 24:47. Repentance,
Toba,
and remission of sins should be preached in His name. Number 70. Spirit upon. Right? Look at 49. I send the promise of my father
upon.
Does it work? Does it work? Upon. 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 Genesis 1, 2. Are you there? Upon. What about John?
John 14.
He that believes, verse
12.
He that believes on me, the works I do, he will do also. And what else?
Naam.
Greater
kubwa
shall he do because I go to
my Father.
He gave them power. In the book of Acts, in the four Gospels, they preached. What is now different? A global mission. A ministry to the nations of the world.
Acts 1:4.
Wait for the promise of my Father. Which you have heard of me. John truly baptized. Not many days
ends.
You shall be baptized with the Holy Ghost. Are you listening? What does baptize mean? Baptize means to come under the influence of something.
It
means to be dipped into something.
Or
come under the influence. It's not always water. Look at 1 Corinthians 10. It also means to join a movement. 1 Corinthians 10. I will not have you ignorant that all our fathers, Paul says, they pass through the cloud and they were in the cloud and passed through the sea.
He
now says they were baptized into Moses. What does that mean? They came under the influence of Moses. Can you see? Can you see? So baptism with the Holy Ghost, it means to come under the what? Influence of the Holy Ghost. Is that very clear?
Yes.
Go to Acts 1:5 again. You shall be baptized with the Holy Ghost. Not many days ends. Look at verse 8. Are you following? I only picked one of the terms, though. Just one of the terms. Acts 1:8. You shall receive what? After the Holy Ghost is come. What verse do you have there? Genesis 1:2. Genesis 1:26. Numbers 11. You shall be witnesses unto me where?
Mashahidi wangu wapi?
Where else?
Judea.
Samaria. That is Israel, typically.
Yes.
And where? uttermost part, does that include Tanzania, Nigeria, Africa. Africa? So what does spirit upon mean? I am sending you to the nations. Hallelujah.
Hallelujah.
Are you clear? So every time we see the spirit come upon people in the book of Acts, what is he saying? Now let me say something very important. So that you don't miss this one. Are you following?
Yes.
Did you notice that? Acts 2:1-4. They were all Jews. All of them were Jews. And it says the spirit came upon them. But that phrase was only used in Samaria. You won't see it used again. This is what people felt, that it only happened once. No, it didn't happen once. The emphasis of the book of Acts is that God is reaching the Gentiles. That's the emphasis. So pay attention. Samaria is that part of Israel. It's a border town. They have a history of fighting. They have a long history. Remember John, John 4, that woman at the well, who was arguing with Jesus, where should the temple be? You remember John 4, that woman from Samaria. Remember the Luke 9 I told you earlier on, that they did not allow Jesus to come there, that the apostles asked that he should call down fire. It's the same Samaria. So Samaria was like an enemy region. Are you paying attention here? What happened
at Samaria?
The Holy Ghost fell on them. So technically,
it's
a nation outside Israel. The Holy Ghost fell on them. That phrase, you will now see it again where? Acts 10. The house of Cornelius, who is also a Gentile. Let's call him an enemy nation. Are you following me? The next time you see that phrase again,
he's
in Ephesus, also outside of
Israel.
Who's following what I'm saying here? Are you following what I'm saying here? So the spirit upon is the global mission of the church. The spirit upon
is
a call to the ministry. The spirit upon is to reach nations. Let me close here. Hope you have learned something. Did you learn something? Shout hallelujah if you learned something. Shout hallelujah if you learned something. So what is the baptism of the Holy Ghost? No, you can see the bit. What's the baptism of the Holy Ghost? Gift of the Holy Ghost. Promise of the Father.
Ahadi ya Baba.
What else? Outpouring of the Spirit.
Mwagiko wa Roho.
Is it for a few?
Je, ni kwa wachache?
It's for all.
Kwa ajili ya wote.
Is it for all?
Kwa ajili ya
wote. Is it for all?
Ni kwa ajili ya wote.
Now pay good attention.
Sasa weka makini wako.
Who are the nations?
Mataifa ni kina nani?
Who are the nations?
Mataifa ni kina nani?
Now, do you know that as a church,
now, so yes,
the body of Christ, we are one nation. So those outside the church, are they the nations? Are they the nations? Are they the nations? What else? Nations can also be a group of people who have a common belief, a common behavior. Homosexuals are a nation. Drug addicts are a nation. Muslims are a nation.
Islam ni taifa.
Are you following what I'm saying here? Idol worshippers are a nation. So why did God give you his spirit? So that you will reach those nations. Stand to your feet, everybody. So that you will reach the nations. He poured his spirit upon us to reach the nations. Thank God for speaking in tongues. Thank God for prophesying. Thank God for seeing visions. But listen very well.
Lakini sikiza vizuri.
He gave you his spirit
amekupa roho wake
so that you will reach the world.
Have you seen darkness anywhere? Let me see your hand. Have you seen tohu wabohu anywhere? Have you seen places where God does not dwell? Have you seen the hearts of people that God doesn't live in? Do you know why he poured his spirit upon you? So that you will reach that nation. Lift your hands and worship. Lift your hands and worship. Lift your hands and worship. God. He gave us his spirit. So that we'll reach the world. Begin to worship God.
Anza kumwabudu Mungu.
You have a global work.
Tuna kazi ya ulimwengu wote.
You have a great commission.
Tuna agizo kuu.
Given to you.
Limepewa kwetu.
The spirit upon you.
Roho juu yetu.
Is to reach the world.
Kufikia ulimwengu.
To reach the nations around you.
Kufikia mataifa karibu yetu.
Someone rightly said something.
Mtu mmoja akasema kitu.
He said, you don't need a visa to reach the nations. Just leave your house. Just step outside your house. You'll reach the nations. This morning. This morning. Or this afternoon. I want us to pray. And rededicate our lives. How many of you have the Holy Ghost upon you
already?
You have the Holy Ghost upon you
already.
It's for what purpose? It's for what purpose? To speak in tongues? To prophesy?
No.
It's to reach
the Lord.
Lift your hands and thank God for that. Thank God for that. And rededicate yourself to reach the nation. The unreached around you. The darkness around you.
Giza.
The chaos around you.
Giza.
You are his image. You are his likeness. You are his people. He has poured out the spirit upon you. To reach the nations. Lift your hands and bless
him.
Begin to pray.
Let's
just for 2-3 minutes.
Anza kuomba kwa siku michache.
I have stepped into your word. Pray. I've looked into your heart. All I see is your love. Your plan for every man. I see your spirit moving in all the earth, causing men to worship you. Every tribe and tongue declaring you alone. I have stepped into your. I'm looking to your heart. All I see is your love. Your plan for every man. I see your spirit moving in all the earth, causing men to worship every tribe and tongue, declaring you alone. You gave your very best. Give us your very best. You gave your spirit so we can reach the world. You gave your very best. Give us your very best. Give us your spirit.
Nenda ukavune watu.
Be a soul winner.
Kuwa mtu anayevua watu.
A non-soul winner. A non-soul winner.
Mtu asiyevua watu.
Cannot be a disciple of Jesus.
Hawezi kuwa mwanafunzi wa Yesu.
A disciple of Jesus.
Mwanafunzi wa Yesu.
Is a soul winner.
Ni mtu anayewaleta watu kwa Yesu.
Be a soul winner.
Kuwa mtu unayeleta watu kwa Yesu.
Be a soul winner.
Kuwa mtu unayeleta watu kwa Yesu.
Reach the world.
Fikia ulimwengu.
Jesus gave his spirit to
Yesu
you.
Amekupa roho wake kwako.
To reach the world.
Ufikie ulimwengu.
Don't attend any other service.
Usiende ibada nyingine yoyote.
Without a soul.
Bila nafsi.